kanda kokubura obaddewo munange tomutemu sebo mukulu no tonde kanze ka mukwano nungamya mukama ndi munafu munange sisobola otali okiraba amaanyi gandi mukwe kata gwomanyi kyendi ne kyendiba ntasa Mukama mwanira amani sigayi na mumikono tinara na nawala bibange kwa mani yewe nchawe biba Mukama mwanira ni munafu munange sisobola otale okiraba na mani gangi mukwetata kwa mani chendi nechambiba nungamya Mukama Yesu nteka mu mikono jo muonya Nebwe ndibanga nkoye Usigala okwanwanira Kwata Mukama Yesu tonta Nebwe ndibanga nkoye Usigala okwanwanira Usigala yekwe Yekwe Yekwanwanira Usigala yekwe
Tata niriru nyamba